TMTmusicmedia.com.
Download kupitia TMTmusicmedia.com.
Chui.
It's the kids, baby.
Nagasivi ya kuwacheka aliwaacha wote alokuwa nao before. Mikono ya keso ya kupika ni kunishika shika na kunihesabia do. Kukutetea ametulia, show time ona navyo panda jogo. Mahali kwa mitatoa ngamia, wakitaka ngombe nitawaongeza kondo. Unabala baby unabala, unamara baby unamara. Unabala baby unabala, hata wakikata baby nikifa yo. Utamu nipunguze ama niongeze baby?
Ah, ongeza.
Mahaba nikupe yote ama yanatosha baby?
Ah, baby ongeza.
Utamu nipunguze niongeze baby?
Ah, ongeza.
Ube dizi na nini muogo baby?
Ah, baby ongeza.
Nawa siwadanganye nawa. Nawa
internationally. So kifisi fisi mahaba ya kisomali. Ujua mimi siwezi kukwacha wewe, nataka uishi na mimi. Sina chance kwache, oh please. Nimetandika busa tiketi kwenye roo. Kariko kesha marashi demo. Kama unakuja, kama unako, wena malaika kulwa na doto. Yanayonivuta mahaba yako, mama nakuita uje Kariako. Nawahi, nawa, nawahi, nawa, ali nawa.
com.